It's King Natch on the beat, so you know.
Exclusive from Zambia.
Abatata.
Barulin, 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 barulin. Chains on body, body.
Yeah, ukuba bwino sana lelo nasu mina kuba kutola. Chenzo le kandande kona ba mpola. Na babusana neshi mpopo mbona. Benginda bafundika nga ba popo mchola. I'm here to tell the story. Gana lusanya soja pota balandele lange foba delele pidoria. Pande katoli toli, munomu teritori. Olenenga fundi wana mamukulu nga baka poli. Alota lokupeka madrimza yako sanga chesa. Eka lepio wansansa alivele loku chensa. Kwisa, pesa papati puna teti eka lepo. Balesa, nibamuisa mwala mwana la fulopa. Yeah, nyule mwaka na pone nepa beta social. Maidia nebona lelumba na sanga tababa social. I'm social. Venga wana umechi posho. Pantu takwaba nga ingirisha ya taipo tosho.
Let's go. Mwana wangona saguli latiwe limozi. Sambaliga kwa manyazi ya gwira mtengo. Ndivu imba gudi ya ndu waga ziba wino. Original, original maimbibe. Agufuna gudi ya ndipambane maimbibe. Ama tiwa sanga terele. Nivo ururu wango ringa dilita peni. Original, original chenzo mbani.
Nali wino tukombe tuwa baka tuishapa. Nifimbo poke nshilatina kutampa. Yeah, tarina ineni na stapa. No mwaka tule papa na nimpoto na stampa. Tunimbo tuwa kumushata suoko kuine na kave. Keti nkalumbi ya kakamuntu kachave chave. Keteka nye sana kela imbo nanga kamugabe. Badabwa it after it go after gonga chimbape. Naisai chef, wampande kuwa kalambava. Valentu kapa big money chile mbava. Ndava, pinde mwana kuna luwala. Kanshuba mudala na mwani bakubala. Endi mwana patu kanso minga soka toa. Ukukwine bamishuba kuline temo baka tula. Wakemba wananja wanono chimwana bankana. Waka kunya kuisa supporti za mbyanga ya watana.
Mwana wangona saguli latiwe imozi. Yeah. Sambaliga kwa manyazi ya kwilanga ya bakenyu. Lehu imba hudi ya ndu waga ziva kwinu. Original, original maimbibe. Agufuna gudi ya ndipambane maimbibe. Ama tiwa sanga terele. Ndivo ururu wango ringa dilita peni. Original, original chenzo mbani.
Awazanda. Hey yo Mr. Chips. Hey.
Yeah.
Evo tuchitepine nga natu mfobu na nani.
KNT
Company. Vincenzo ya chukwa nga cha.
Records
24G Music, we in the building, ladies and gentlemen. King Fair Zamani.
Royalty. The king is here. King Nachibits. Official.
Ndi mfumo. Mfumo taiteko.